Shabula mangimbo na misa pilano Uchabula wami wate wapele Gechabula mangimbo na misa pilano Uchabula wami wate wapele Gechabula masbona nasikile maka Uchabula wami wate wapele Uchabula wami nina buya shote hau Uchabula wami wote wapele Uchabula wami mpela wewe nani Uchabula wami wote wapele nilisi kumisi Mawile skati sonyanga Besi suwe sitelele sonke makaya Namhlanje asiphele Namhlanje asiphele Umfuthu somandla sewazishiya Injabulo yami ngakho nje ngaphele Nobaba mwana ukevu Sebambulala